Nisini koya Sunga kuwa inse ni woma Wobango olibulunji Kuro nakandi ya baganda bange Kuro nakandi ya baganda bange Ero lutuse kunze Zawate ye kole ranga ndi bulunji Wadi mbadi mwavu Na henga nta uko kufuna chendia Eranga ndi bulunji Kuro nakandi ya baganda bange Kangole kamu Emibiri teje agaza Walimungwe agara kubanga tonalaba Ngoseke romulema Wakusaba nomuma Songo gabira abalamu abakola n'okukola Nange nakera kumachanga ndi bulungi Naye mukama nakikola Waliwo olw'entuuka nja kwevuma mukama Naye ate ne nkiraba Mazima yannyamba Nandekera emmunye Nsobola okulaba Nandekera emikono Ntakula wansiwa Nsobola n'okuyoza Kye siyagala nkiraba Kuro nakandi ya baganda bange Kuro nakandi ya baganda bange Oseka ngole kamu Emibiri teje agaza Kukosa kulwange chenalaba Kwe kubulwe mwenye Nobera na maguru Atali na jogenda Nobera ne mikono Ate kunyire rugoye Kulwange chisinga kubwe mbelo mulema Kulwange chisinga kubwe mbelo mulema Nekutuka maguru Nefuna kagaja kubulema Nfuna na kabuga Nantwala jenjagala Nkola n'okukola Kuro nakandi ya baganda bange Kuro nakandi ya baganda bange Oseka ngole kamu Emibiri teje agaza Kwa chali omulamu Kwa kubi amasanyu Wete kekero omulamu Ngolo oze chogu kola Ntivo olifu nobulema ngo muntu omugeza nampagira kubanga ensonga enkulu buli awulira akeera kuuma ekyakwetegeka kubanga kolituuka keera ekizibu ngaekyenafuna ebizibu bikwetuumako ng'omuloge bw'oba wateeka weera akalimu wadde nusu lukumi olunaku n'olufuuna yeera oganyulwa n'otobanga nzabadde masanyu songa n'ensimbi mbadde nzifuna tuusa okwagala okwebuuza lwaki sitereera emaali eganyu n'amaka gayuuga abantu abakulu baŋŋamba bampedde amagezi funa omusawo abinkolere kampa obweza abantu abakulu baŋŋamba bampedde amagezi funa omusawo abinkolere kampa obweza kasita olitandika okwebuuza gende ku basawo gyebyo ebikukyayisa ab'ekyalo obanga tomanyi nkola yaabwe n'obeesiga ssebo n'emukyala weera omugoba bw'otonnakaddiy'abaganda bange oseka ng'olekamu emibiri tegyeyagaza waliwo eyantwalako era awantu mpebwe ku magezi byonna byeyakoonako ssaamatira okusanga omusawo w'amazima ng'era mwesimbu osanga baana bokka kikumi bw'otonnakaddiy'abaganda bange oseka ng'olekamu emibiri tegyeyagaza
music.com.